Moko kimaso maso, umenifuta machozi, umenifuta jasho, nimesahau machungu na enjoy kwako, niko dunia nyingine. Tachonga barabara ya mapenzi nipite nawe, iwe imara mara kwa ujenzi kokoto mawe. Naomba sana sala kwa Mwenyezi nizikwe nawe, unang'ara ng'ara mbala mwezi sachen.
Oh my God, I feel so lucky to have you in my life. Oh my love, you are the blessing brought for me from above. Oh my love, I'll be your man forever, will you be my wife? Baba Lord, atuline mi nawe, together for life, yeah. Unapendeza sana sana,
Suwe,
na nimaliza sana sana,
Suwe,
na
kanitoa bahari ya kusi, kanileta mashariki, huyu sungula mwenye nyeupe nyusi, izi mbichi aziliki, nikupindue pindue kama nageuza samaki,
samaki
wasiojua wajue nimekupenda sikuachi. Omukwano Zuena,
Zuena,
Zuena, omulungi Zuena,
Zuena,
Zuena. Oh my God, I feel so lucky to have you in my life. Oh my love, you are the blessing God for me from above. Oh my love, I'll be a man forever, will you be my wife? Baba Lord, I do lead them in the way we're together for life.
Suena, napendeza sana sana,
Suwe,
na nimaliza sana sana,
Suwe,
I'm falling for your love, my heart twisting. Holinga ka sweetie, ulwenu na mokwano interesting.
Yeah. Chungula macho mama, wana uliza mbono nanipenda. Wana put a ring on your finger, what you always have an interest ya mchinga. Maisha wawili situ tutatende.
You're my zuzuzu, I mean zuzuzuzu, you're my boo boo boo.
Olmo Cochilla.